Madaxweyne Biden ayaa toddobaadkan ku ololeynaya maalgelin lagu sameeyo technology-ga isagoo ku sugan gobolka Wisconsin, halkaas oo shirkadda Microsoft ay ku kharash garaynayso lacag dhan $3.3 billion iyadoo halkaasi ka dhisaysa xarun xogta lagu kaydiyo. Biden oo arrintaasi ka hadlaya ayaa sheegay in maalgelintani ay tahay tusaale kale oo ah wanaagga ganacsiga gaarka loo leeyahay.
So far we've created $866 billion in private sector investment nationwide.
Ilaa iyo hadda waxaan abuurnay $866 billion oo maalgashi ganacsiga gaarka loo leeyahay ah, kaas oo dalka oo dhan laga hirgeliyey. Lacagtu waxay ku dhowdahay $1 trillion. Waa heer taariikhiya muddo aad u gaaban, kaasi oo abuuray 400,000 oo shaqo. Waxaa la dhisay warshado cusub oo sameeya qalabka semiconductor-ka, baabuurta korontada ku shaqeysa, iyo warshadaha bayteriyada oo kulligood laga hirgeliyey dalka Maraykanka gudihiisa, ayuu yidhi. Goobtan laga dhisayo xarunta kaydinta xogta ee shirkadda Microsoft waa isla goobtii 6 sano ka hor uu Donald Trump kaga dhawaaqay maalgashi gaadhaya $10 billion oo ay sameynayso shirkadda soo saarta qalabka elektroniga ee Foxconn. Xaruntaas oo ku taalay gobolka Wisconsin ayaa la filayey inay abuurto 13,000 shaqo, hase yeeshee aan la hirgelin. Biden oo arrintaasi ka faa'iidaysanaya ayaa yidhi waa ballan kale oo uu Trump ka baxay.
In fact, you came here with your Senator Ron Johnson literally holding a golden shovel.
Run ahaantii waxay halkan wada yimaadeen Senator Ron Johnson iyaga oo badeelo dahaba gacanta ku watay, iyaga oo ballan qaaday inay abuuri doonaan mucjisadii 8-aad ee dunida. Miyaynu isku ciyaaraynaa? Eeg waxaa dhacay. Majarafad dahaba ayay god ku qodeen, kadibna iyagii ayaa godka ku dhacay, ayuu yidhi. Dhinaciisa Trump ayaa sheegay in Biden uu dhaqaalaha Maraykanka si xun u maaraynayo isagoo tusaale u soo qaatay sicir bararka jira. Dhaqaaluhu ma wanaagsana, waxaan aragnaa sicir barar saqafka ayuuna gaadhay. Ma awoodaan inay dulsaarka hoos u dhigaan, waa arrin siyaasadeed, hase yeeshee way kasii daraysaa haddii ay isku dayaan, ayuu yidhi. Trump ayaa dhaleeceeyay qorshayaasha Biden ee kharashka ku baxaya dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha sida tamarta nadiifta ah iyo tiknoolojiga.
And upon taking office, I will impose an immediate moratorium on all new spending grants and giveaways under the Joe Biden.
Markaan xafiiska la wareego, waxaan soo rogayaa amar degdeg ah oo lagu joojinayo dhammaan lacagtii la bixiyey ee qorshihii shuuciga ahaa ee weynaa ee Biden, sida ka lagu magacaabo Inflation Reduction Act. Lacagtaasoo dhan waan baajinaynaa, ayuu yidhi. Biden ayaa sheegay in lacagtaasi lagu bixinayo maalgelinta kaabayaasha ay caawinayso dhaqaalaha Maraykanka.
In addition, the roads and highways and so much more would be made with American products.
Intaas waxaa dheer, jidadka yaryar iyo kuwa waaweyn iyo kuwa kale oo badan ayaa la samaynayaa iyadoo la adeegsanayo qalabka Maraykanka oo ay shaqaale Maraykan ahi samaynayaan, kuwaasi oo abuuraya shaqooyin Maraykan oo mushahar wanaagsan laga helo, ayuu yidhi. Trump ayaa sheegay in qorshihiisa shaqo abuur uu ku jiro in meesha laga saaro xakamayntii silid qodista iyo ilaalinta xuquuqda shaqaalaha Maraykanka iyadoo laga hortegayo dadka sharci darrada ku shaqeeya. Muxuu yahay qorshahayga shaqo? Qorshahayga shaqo waa in saliid la qoto si qiimaha shidaalka hoos loogu dhigo, xuduudda in la xidho, lagana takhaluso dambiilayaasha dalka la soo gelinaya, ayuu yidhi. Ra'yi ururin ay wada sameeyeen jaamacadda Harvard iyo xarunta Harris ayaa muujinaysa in sicir bararku uu yahay arrinta ugu muhiimsan ee codbixiyaasha Maraykanka ahi ay danaynayaan.